Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Aljumare jetti lewru avril hitande 2016 jeena yemde soki do studio tamani mi tawa e les maisons de la presse ɗo bomo ko ɗo jotti nono ɗo kabaruji ɗo yumor way galo sekira bon kumpititi wiide wakkati jono botan wonde lanne ɗo bomo ko ɗo faabe ƴew gube murtude gonde le saha leydi meɗen ɗi no kaani wirfintinirede le armée o le majjudu won kamɓe mangal paɗe en joy en galangaji ɓe gondi e wadde oɗo botan wonde lannede caggal ɗum wonno ko walde nations unies ɗe waɗno to kawtal muɗum holliti wiide kaldale kawral ngal hani yewnede wakkati jono fa geɗɗe fuddake nokku goto kanko ministre mangal paɗe le leydi meɗen ɗo hollitiɗo wakkati joni o so ɓe ana gara fa ɓame ɗum ɓamirta dow saria thiana hubert kulbali o hollitiɗo wakkati joni o eɓe gonɗi ɓamde hen heƴƴoji fati boppi gaɗade arani ɗi pillito kasen ɗo bomo ko ɗo kawrital ngal no wondi e wadde ɗo faɓe ƴeewi hono ɓe kani ƴewtirade wakkati joni o no jahol e garol hani yafirde hakkude leyɗele gonɗe le seddiya woɗe ɓe kollitiɓiɗo wakkati joni oɗo boto no wondi e lanne ɗo bomo ko ɗo fa yimɓeɓe keɓa gaɗa jahol e garol tawa e tiɗallaji fo keɓa e ley hen walde journaliste en wonde ley leydi meɗen ndi wakkati joni ɓe kolli metti mabɓe fewde ɗumne haala ka président assemblée nationale haali ka hoɗu oɗo neɗɗo haali o hollitiwide sa ƴeewi jeɗoɓe kabaruji ɓe jata ne gondi haɗum démocratie yarde yesso ley leydi meɗen ndi le majjum walde journaliste en nde hollitiwide ɓe jafotakomo wakkati joni o sina oɗo hoorede assemblée nationale o fewta yimɓeɓe o wiya ɓe jafomo sona ɗum tan ɓe jafotakomo sikiraɓe ɗi wono sembe kabaruji ɗimin joguinoɗo ñalawma hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade hollitinde wiide wakkati joni o ɗum wono mangal paɗe en joy en galangaji ɓeɓe gondi e wadde batu mabɓe ɗo bomo ko ɗo faɓe ƴeewa wakkati joni hono ɓe kani heeƴirade ley hen ɗati ƴeewe guɓe murtuɗe gonɗe le saha leydi meɗen ndi no kani wirfintinirede le armée o oɗo batu landinama caggal ko kanko jokko hoorejo walde nations unies moɓe noddata hervé lado so holliti wiide wattu joni o laamu o kañe guɓe murtuɗeɗe fana kani yewnude kaldal e kawral ngal fa ƴeeyal hono gueɗɗe fo kani dakirede nokku goto fa tete kaɓorɗe muɗum e fa keɓen famu keɗen Mouhamadou Sama Sekou
guilla signingol talkour algendou joni woni arande mangal paɗe meɗen ɓe jooɗo ley kawrutal dow kabaru nantingol haɓotoɓe hiɓɓe ɓe fay so laamu o joƴini fedde kumaninde majjum guilla caggide hitande nde wala foof ko ɗum dillini ley golleji ɗi suudu ministre kumanidu mangal paɗe ɓe holliti wiide fanda kawrital ngal yo faɓe ƴewta honoɓe kani nattinnede cema hubert kulbali holliti wiide dun ɗeɗo dabare yo faami mbasa wadde boppi hono no ɗi gaɗini e ley ko ƴaɓɓi kase dun sériyaji ɓammede golle luttatake kabaru nantingol haɓotoɓe hiɓɓe ɓe ana jeyɗa e toɓɓe kertaɗe talkour algendu lebbi sappo caggal signingol ngol golleji dede ɗi biltaki fa hande cakkite ɗiɗo golleji kani sawi binde nattingol haɓotoɓe guɓe anniɓe gollude nder armée Mali hervéd sus hoorejo golleji ndenago fedde oni holliti dental pelle signinɓe talkour ndu wiide golleji kabaru DDR ɗi taaɗi fa sanne o wiiɓe dun yoɓe tinno hokkude inde haɓotoɓe mabɓe kamɓe dakede
kanko ministre kumindo kabaru solda siɓe ley leydi meɗen ndi o hollitiwide wakkati joni eɓe gondi ɓamde anniyaji ɗi fa ƴeewa hono boppi gaɗɗi arani ɗi fati ɗiɗo boppi pillo kasen le majjudo hollitiwide ɓeɗo yimɓel soɓe gara faɓe cuuɓe fo sina tawa eɓe ndewa sariyaji goɗɗi kasen an ton keɗe kanko ceema hubert kulbali o ko jiidume makko keñen koko haali dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama
Sekou
on dullay wiide min signini talkour deƴƴere e ley talkour ndu sifama wiide haɓotoɓe hiɓɓe guɓe signinɓe jiɗɓoɗi jokkitade golle sodras yaku bisime ley armée Mali e hakkude mabɓe kala tawaɗo luttata saria ɓamgol nattinte ono e koye moon taykitiga wiide boppi gaɗama eɗum holla wiide minen ɗum min dullay ɗum jonka e heddi tan min tinno poti hono mum goɗɗo heɓa en ka jama o fama wiide ngal ɗo tiɗɗalla leydi Mali hitande 2006 ngal ana serti e murtere hitande 90 nde ndeɗo darande kay bonɗe reɓe go hen jeeyoɓe drogue uji go hen yimɓele satinɓe dina ɗum go hen ɓeɗo foof ɓeydi jiɓuɗe
ɗum
sakiraɓa ɗo mbalini tri mijoji moɗo e hollamen bemalande ngal mi noddirta phase facebook ngal ɓe kollitiwide armée Mali kañe armée français moɓe noddirta barkanoɓe gaɗi lugugol mabɓe gol ɗo lugugol ngol fuɗɗi le noga e jetti lewru février ɗum timmoyi le noga e jetti lewru mars ndu lugugol ngol ɓe gaɗi ɗum ɗum won le gourmari ndi fa yettoyo ansongo kañe e menaka wakkati joni ɗum won kamɓe yimɓele barkane e gomɓe le leydi meɗen ndi ɓe kellitiwide ɓe keeɓi le hen dañal sanne du ɓe keeɓi wakkati joni o fa ɓe keeɓi ɗum wonon yimɓele jaddinkoɓɓe potti yaade caggal keɗe kanko noddirteɗo michel sabatie o conseil technique ɗum ko conseil communication ko haali dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
Opération Osso momin gaɗɗi le gourma e kañe le raison ngaji ansongo e menaka ɓe sifa golleji haybugol nokkuji temeɗe jogoma manggal paɗe ɓe leydi France e temeɗe ɗiɗon ɓe leydi Mali gaɗiɗi le jonte nayyi gonga jaati nafaji keɓaɗi e majji ana faydini fa sanne saabu joni woni go'oɓo sorras en leydi Mali dawra hono ɗiɗo golleji le nokku jajuɗo leydun wakkati juɗɗo ɗum ɗo yo nafa mum arandejo nafa ɗiɗoɓo o deƴƴere ko ɗi gartiri le raison ngaji ansongo e menaka ɗi wirfogo ol soras en be latike sababu dun basiji di buytike fa sanne min takitike wiide dun kabaruji kewdi garti do wonno ha juuji lumoji di fuf dun antima
walde nebnodirta conseil économique social et culturel holitaweede be jidi kenyen won yimbe lo gombe do bomoko do le majju wakkati jono wala fu koni fanangal do kortel faabe yewto be do yimbe lo ko buri fu wembidude en le hen be kedi ki yimbe be wattu jono be kollitiwidi du kabaruji di be tongi do hen di be kokkan won yimbe lo andambe di do golleji kede kanko nodirta yakou bakati le ko halido hen do faccitango mohammedou samaseku
l'intérêt c'est
nafamudun yu beddande jama o famu bangal kala ko fedde kaybo tonde golleji furuba di wadi faysu sato idi dulla be tajira wiide kay kala sariya mo suudu battidu ndu bamata bangal kebe jaleñi e kanyi finatawa so rami jewta di fa gasata fun fadde dum batede min gondo hande fatimide golleji amen bamako di pati jama o miladun wiide so min bindi talki di tan min jotto domude be fa saw mabbe yotto min neldan ditto di kan neldede onono dum sefora leynugal sariyaji leedi men
batu yafi ngol hakkunde jahole garole leedi ele sedia wode holitamir tiagal ko wadi Côte d'Ivoire so wadi Niger so wadi Burkina Faso tiagal modo wadi to Benin to wadi Togo holitamir Kenya o do batu wadi do bomoko do wakkati jono faabe jewto dati hidi be kani nangude le hen faabe paabo yimbele be tawana kani wadde jahiye gari mudu en tawe torraji fuudu keba ile hen le majjundu be kali le hen halaji kewdu faabe jayal hono be kabirte yimbele paltobe le lawidi fa yotto e jaddi kobbe kede kanko no dutel sanani fali ko e ko halido hen do faccitango Mohamadou Samaseku
cette liberté
ndu do kabaru jahul e garul le deejere yo sifa haybude karuji bamoji jimbe le leede cdao de dum latto sababu dawdi njaawa torraji kewdi dum motta le keri di fedde cdao yamir dum fudda gollede le leede Côte d'Ivoire Niger Burkina Benin et Togo fako boyata dum leede kedde de jamirte fudde nawtorade sifa kesi golleji jahul e garul torraji fewde noto tobe lawi di nahani habede fasanne idi mbawi latade sababu bonnude gollidal hakkunde leede de idi balla en dum haybude kala dawa leede do leede e kanye wallude en beedude denagu leede men de bangal bonandaji himbe le satibe dina be
walde do wono journaliste gombe le leedi meden di be kolliti do wono no botu mawdo leede kaloje francine kore ko hani wadde le leedi meden di le nogay e botu nogay en nayobo kando wadde do won do bomako do le loru me warordu o do botu be ngadan dum be jeyran o do botu be kolliti be njata be tawe le leedi hen hor wadde so bammi o do anni wattu jono be kolliti do wono hore suudu assemblée nationale le leedi meden du kanyu kolliti wi journaliste en be kanyu yana gondi do wono no dembu karasi jata no gondi haddi do yaade yeso le majjunde do walde be kolliti wi kanko ho rejo dun assemblée nationale o tino o wirfito do hala makko ko on darde journaliste en beddu yafa muya so na dun tawno botuma anni do wadde le lewru me handu do bomoko do o do botu journaliste en be ngarta tawede le hen kede kanko no dutte de bay kulbali kanko no secrétaire général der o walde ko halido en do foccitango Mohamadou Samaseku
savez lors de l'ouverture de la
session wakati de soudu battirdu du watta humpitali fudode golleji mabbe lewru octobre du horejo député en o memmi tun halaji mettudi fasane ngedobe kabaruji kala goddo le leedi mali ndi hande wawa wiide ngedobe kabaruji ngad di golleji ngeddoji demokrasi hakkil am mu hana manede fe be cela dido halaji golle ngeddobe kabaruji an hasindina no feewi en fudun denti hen celen nakisaade den sabi imma de president assemblée o yu akude min sifamu mi ngala bonnude inde amen abada min jabanta mo dum miden waji binamo darde min yafa hakkil am ngeddobe kabaruji walda fe en o sifurin suudu battirdu du buri latade non dum woni ko hanno halde ton du woni ko hani fewnude ko dum sabe hunnata ko dum minen kay minen jogi ko min kinno dum min gondi dum ko dum sabe kanko dum wadata non fadde mako waddondirde en et puis Mali et que d'adnar
international sur le dos des journalistes maliens.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani.
Se grabe jurne na jayelo ne le rezo ngaji di wakkar jurne puddiran do seguro be kolliti wiide do wono sukabe jokkolbe pamminama to wakkar jurno no kan bantirde ko he mudu en be do sukabe jokkolbe njahano go be wuri le leddi Burkina Faso Togo Benin kanye do mali do le majjundu wala fu ko ni fana mudu fatay be do sukabe jokkolbe mbay darnaade ko he mabbe mbay dando projet ngaw ma pomaro yudu so birfitiki le ne ele mabbe be o do botu wadi tod balde nayi Sekuruta ngardam faado sigaso do be kolliti do no walde UNICEF wonde tonde wakkati jone be gonde wadde ton projet goto mabbe kani faabirado hun sukabe gombe tobe cellal kani e jande o do projet o lita biyede warantawe do li lamu sigaso kani le lamu motto al musadaji ko bani wattu le hejoji di le malifa e mangal mudal ya fa e milliardoji temdere e chapade jetti sefa do hani wadde le nokko o dubi do yi Sekuruta ngardam faado kayido be kolliti wakkati jono hejo humini ngono maayo bale wongo to kay to ngo wakkati jono be puddito dido golleji ngaran jukkitede dulle leedi murtandi kani e leedi Senegal do hani wadde le nokko ko yaata duubi tati Sey wuruta ngaran timmira faado kuli korodo be mi sukaabe hono jangoobe to jangi hakkundere be be kokkitaama to diplome ngaji mabbe do sukaabe mi jafa tem der suka woni taw weddu do wonum tem der suka be sa stoel der suka be sa jeewi burbe hebudde leher moyen ngaji be woni taw der sa jeewi moyen ngaji der baw moyen ngaji sappo ina fa yotto sappo e jetti moyen no be kuli triwide wala fu ko ni faana o do golle dufaabe jeeyal hono be kaani firtinide jaldi do wono janginoobe gobbe tonbe hikka won duubi e academy goddo to kuli koroto mo gollo o do golle sekirab do katte ñalawma hande kabaruuji meede dimi jottor do boddo tawi le mali fu e mangal mudu honno andirdo no kedde heda do e seeda yewtere meden de ana wodi.